Yeah. I don't know if it's wrong or right. Yeah.
Mungu uliumba vingi katika maisha, pamoja vyenye furaha ulitupa maisha. Tunaishi sie pia uliumba vingi vya kusikitisha, vichache vyenye furaha vingi vinatisha. Tena nasikia mbinguni kuna pepo na moto, na nalia kwa uchungu, kwa nini mabaya yalikuwepo? Oh Baba, na tujui Baba, nani atachomwa, nani atapona? Mungu Baba, wasamehe walotangulia, tujui walichokiona. Baba, mwingine tufanya mazambi, so kama twapenda. Mungu Baba, ilo nyumba tumbo kaumba chambi, mladi mkono upate kwenda. Na kuna nejwa na ngapi zambilo fumbo siku sina kwenda. Ulitumba kwa udoko Mungu Baba, na imani unatupenda. Tusame,
tusame, tusame, tusame. Tusame, tusame, tusame.
Sumbua kichwa changu sio utani, nikikumbuka Mungu wendo limumba shetani. Sitaki kuchuliza why you come later duniani. Mungu Baba, dini zinongezeka na iwe moja manani. Tusichindane wa msikitini makanisani, bariki tusimame tusali wote jamani. Itakuwa kubwa ibada, na kaburini kuna kiza, tutaishije? Inakosesha amani. Baba bariki tusije teseka uko, kama tulivyoteseka duniani. Muda mwingine tufanya mazambi, so kama twapenda. Mungu Baba, ilo nyumba tumbo kaumba chambi, mladi mkono upate kwenda. Na kuna nejwa na ngapi zambi, ilo fumbo siku sina kwenda. Ulitumba kwa udoko Mungu Baba, na imani unatupenda. Tusame,
tusame, tusame, tusame, tusame, tusame, tusame.
Omega made it.